Isufu ummini motera lana ndiyamu yade doma yo nishare. Isufu o bisa ni burai manon godu do dubi chapante joyi e tati. Kanko duwani au yonomo lana ndiyamka. Illu dubi ujinaji didi ego ofuti golan jilaki doma yo nishare. Lana ndiyamako kafu no feta dage danejo no chuda domaka e jodorte. Wodi dugarto fu o yarandun leimaka doma yo.
Shak person.
Neddo fuuye ko warta ƴeewa woɓɓe noy maayo gon ilirta woɓɓe du dabbaaji diyan din ni be garta be ƴeewa misali gabbi to leeji modo modoje na poli diyan yaadu yande tati non min ummoto do nyame min kodo der duune go min nyallato dem min kirnoa min garta min bala nyame naade go mi adi himbe do nyame mi yara be der parko
pour déposer les gens au parc
lana ndiyam ka no wodi to nema defete leymun denne sani no waawi yarude nimbe yibbe yiloade fa wada balde e mo ya fatum bukutu der malim yile tobe duniyaru be leede yasin kambe buri yidde tokkirde do mayo burde be niger amma illu der dubu jinaaji didi e sappo e go ko yile tobe duniyaru be leede france dido nanga ndogida le nyame der nyamirde dum fadda ke golle makko dubi joy kanon dum wadi lebbi joni ko fuddi golleji makko e mo heba dun jinaaji hemre yade million goto
moi personnellement c'est
comme hebi hikka dum mi milaka kebol majjum ba jahala yegom gadumi mi yehi fagaya mi nani beldum majjum sanne mi hebi dumi mojjini lanajan
wadi dubi sappo e joyi ko sani lana diam ngota wonno gollira amma hande de gadi nay ngal gollal du no don yara yeso gan imo ekkito sukabe makko wakati be jata jande wodi du sani no holi be sanne
de mi do wada jahale am mi acci dambe lana kanno de gonga ibe kaw joko du no wodiri mi do sembin dinamu der gollal gal tawte buran kam nyenyude hikka o tefata berwe makko
gollal makko gal fa warde hande yilo tobe duniyaru leylan nanti be kebi habaru maggal tawi du televisionji di leddi tuba ko be kewdi ngari ngadi silma makko sani burayma no watta dande e bibbe niger yade minister haujinde filla yilaru le duniya
viene visiter
gare tunto e nokkuje de gam wurtinde inde niger mido hidi du mi hi ano minister o mojjinirta nokkuje garatede no jewede
va développer le tourisme.